Kalata ya chiwiri ya Petro, chapitala 1. Ndine Simoni Petro, mtumiki ndi mtumwi wa Yesu Khristu. Kwa anthu amene analandira chikhulupiriro cha mtengo wapatali, chomwe ifeso tinalandira chifukwa cha chilungamo cha Mulungu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Chisomo ndi mtendere zochuluka zikhale nanu pomudziwa Mulungu ndi Yesu Ambuye athu. Mulungu mwamphamvu zake anatipatsa zonse zofunika kukhala moyo opembedza, potidziwitsa za Iyeyo amene anatiyitana ku ulemerero wake ndi ubwino wake. Mwa ulemerero ndi ubwino wakewo, anatipatsa malonjezo opambana kwambiri ndi amtengo wapatali. Amenewa ndi malonjezo amene amakuthandizani kulandira nawo moyo wa Mulungu. Titapulumuka ku chiwonongeko chimene chili mʼdziko lapansi chifukwa cha zilakolako zoyipa. Choncho, chitani khama kuwonjezera moyo wabwino pa chikhulupiriro chanu, ndipo pa moyo wabwino muwonjezerepo nzeru.
Pa nzeru muwonjezerepo kudziretsa, pa kudziretsa muwonjezerepo chipiriro, ndipo pa chipiriro muwonjezerepo khalidwe lolemekeza Mulungu.
Pa khalidwe lolemekeza Mulungu muwonjezerepo chifundo cha ubale, pa chifundo cha ubale muwonjezerepo chikondi. Ngati zonsezi zikhala mwa inu, nkumachuluka zakuthandizani kuti musakhale aulesi ndi osapindula ndi chidziwitso chanu cha Ambuye athu Yesu Khristu.
Koma ngati wina alibe zimenezi, ndi wakhungu, sangathe kuona patali, ndipo wayiwala kuti anayeretsedwa machimo ake akale.
Chifukwa chake, abale anga, funitsitsani kuti mayitanidwe ndi masankhidwe anu akhale otsimikizika. Pakuti ngati muchita zinthu izi, simudzagwa konse. Mudzalandiridwa bwino kwambiri mu ufumu wosatha wa Ambuye ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Tsono ine ndidzakukumbutsani nthawi zonse za zinthu zimenezi, ngakhale kuti mumazidziwa ndipo kuti munakhazikika mchoonadi chimene muli nacho tsopano. Ndikuganiza kuti nkoyenera ndikadali mu msasa uno kuti ndikutsitsimutseni, ndikukukumbutsani, chifukwa ndikudziwa kuti posachedwa ndikuchoka mu msasa uno, monga Ambuye athu Yesu Khristu anatidziwitsiratu. Ndipo ndidzayesetsa kuti nditachoka mudzakumbukire nthawi zonse.
Ife sitinatsate nkhani zongopeka titakuwuzani za mphamvu zake ndi zakubweranso kwa Ambuye athu Yesu Khristu, koma tinaona ndi maso athu za ukulu wake. Pakuti Iye analandira ulemu ndi ulemerero kuchokera kwa Mulungu Atate atamufikira mawu ochokera ku ulemerero wa ukulu akuti, uyu ndi mwana wanga amene ine ndimukonda, amene ndimakondwera naye kwambiri.
Ifeyo tinamva mawuwa akuchokera kumwamba pamene tinali naye pamodzi pa phiri lopatulika lija. Tsono ifeso tili ndi mawu auneneri amene ndi odalirika kwambiri, ndipo inu mudzachita bwino mukawasamalira mawuwa, monga kuunika kumene kukuwala mu mdima, mpaka tsiku lidzayambe kucha, pamene nthanda idzayambe kuwala mitima mwanu.
Kuposa zonse, inu muyenera kuzindikira kuti palibe mawu a uneneri amene amatanthauzidwa paokha.
Pakuti mawu a uneneri sanadze mwakufuna kwa anthu, koma anthu anayankhula zochokera kwa Mulungu, Mzimu Woyera atawayankhulitsa. Kalata ya chiwiri ya Petro, chapitala 2.
koma panalinso aneneri onama pakati pa Aisraeli, monga padzakhalanso aphunzitsi onyenga pakati panu. Iwo adzalowetsa mwamseri ziphunzitso zonama ndi zowononga, nadzakana Ambuye amene anawawombola. Ndipo motero adzadziyitanira okha chiwonongeko mwadzidzidzi. Ambiri adzatsata njira zawo zochititsa manyazi, ndipo chifukwa cha iwowa anthu adzanyoza njira za choonadi. Pofuna kupeza chuma, aphunzitsiwa adzakudyerani chuma chanu pokuwuzani nkhani zopeka. Chiweruzo chawo chinakozedwa kale ndipo chikuwadikira. Pakuti Mulungu sanalekerere angelo atachimwa paja, koma anawaponya mndende nawayika mʼmaenje a mdima kuwasunga kuti adzauruzidwe. Iye sanalekerere dziko lapansi kalelo, koma anapulumutsa Nowa mlaliki wachilungamo ndi anthu ena asanu ndi awiri atadzesa chigumula pa dziko lapansi kwa anthu akhalidwe losapembedza Mulunguyo. Mulungu anaweruza mizinda ya Sodomu ndi Gomora nayiwononga ndi moto kuti ikhale chitsanzo cha zimene zizachitikira anthu osapembedza Mulungu. Koma Iye anapulumutsa Lot, munthu wolungama amene ankavutika ndi khalidwe lonyasa la anthu oyipa. Pakuti munthu wolungamayo pokhala pakati pawo tsiku ndi tsiku akuvutika mu mtima ndi makhalidwe awo oyipa amene ankawaona ndi kuwamva. Tsono munthu kuona kuti Ambuye amadziwa kuwapulumutsa kwake pa mayesero athu opembedza. Amadziwanso kusunga osalungama kuti alangidwe mpaka tsiku la chiweruzo. Makamaka amene amatsata zilakolako zonyasa zathupi nanyoza ulamuliro. Komatu ngakhale angelo amene ali akulu ndi amphamvu kuwaposa sayankhula za chipongwe pobweretsa chiweruzo pa iwo kuchokera kwa Ambuye. Koma anthu awa amachita chipongwe zinthu zimene sakuzidziwa. Ali ngati zilombo zopanda mzeru, zilombo zolengedwa kuti zigwidwe ndi kuwonongedwa. Ndipo ngati zilombozo adzawonongedwa, iwo adzalangidwa chifukwa cha zoyipa zimene anachita. Koma chimene chimawakomera ndi kumangochita zokondweretsa thupi masanasana. Iwo ali ngati mawanga ndi zilema, podya nanu pamodzi amakondwera kuchita za chinyengo. Ndipo maso awo odzadza ndi chigololo salekeza kuchimwa. Amanyengerera anthu osakhazikika. Iwo ndi akatswiri padyera ndi chuma, ndipo ndi ana otembereredwa. Iwo anasiya njira yolungama ndipo anapatuka kutsata njira ya Balaamu mwana wa Beori amene anakonda malipiro achosalungama, koma anadzudzulidwa chifukwa cha kulakwa kwakeko. Bulu nyama imene siyankhula inayankhula ngati munthu kuletsa misala ya mneneriyo. Anthu amenewo ali ngati akasupe opanda madzi, ndiponso ngati nkhungu yowuluzidwa ndi mphepo ya mkuntho. Mulungu wawasungira mdima wandiweyani, pakuti anayankhula mawu opanda pake ndi onyada. Ndipo ndi zilakolako zoyipa za thupi amanyenga anthu amene angopulumuka kumene pakati pa anzawo oyipa. Amawalonjeza ufulu, pomwe iwo eni ndi akapolo azizolowezi zowononga. Pajatu munthu amakhala kapolo wa chilichonse chimene chikumulamulira. Ngati anapulumuka ku zodetsa za mʼdziko lapansi podziwa Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu, pambuyo pake nagwidwanso ndi kugonjetsedwa ndi zomwezo, potsiriza adzakhala oyipa kuposa mmene anali poyamba. Kukanakhala bwino akanapanda kudziwa njira ya chilungamo kuposa ndi kuyeleka atadziwa lamulo loyera limene Mulungu anawapatsa. Kwa iwo miyambi ndiyoona, galu wabwerera ku masanzi ake, ndipo nkhumba imene inasamba yakunkhunizikanso mʼmatope.
Kalata ya chiwiri ya Petro, chapitala 3.
Inu okondedwa, iyi ndi kalata yanga ya chiwiri kwa inu. Ine ndalemba makalata onse awiri kuti ndikukumbutseni, ndikukutsitsimutsani ndi cholinga choti muzilingalira moyenera. Ndikufuna kuti mukumbukire mawu amene anayankhulidwa kale ndi aneneri oyera mtima, ndiponso lamulo limene Ambuye ndi Mpulumutsi wathu analipereka kudzera mwa atumwi. Poyamba, mudziwe kuti mʼmasiku otsiriza kudzafika anthu onyoza, adzanyoza ndi kutsata zilakolako zawo zoyipa. Iwo adzati, kodi suja Ambuye adalonjeza kuti adzabweranso? Nanga ali kuti, lija mkale anamwalira makolo athu, koma zinthu zonsezi zili monga anazilengera poyamba paja. Koma iwo akuyiwala dala kuti Mulungu atanena mawu, kumwamba kunakhalapo ndipo analenga dziko lapansi ndi madzi, ndi madzinso achigumula. Dziko lapansi la masiku amenewo linawonongedwa. Dziko la kumwamba ndi lapansi la masiku ano akulisunga ndi mawu omwewo kuti adzalitentha ndi moto. Akuzisunga mpaka tsiku limene adzaweruza ndi kuononga anthu onse osapembedza Mulungu. Koma abale okondedwa, musayiwale chinthu chimodzi ichi, kuti pamaso pa Ambuye tsiku limodzi lili ngati zaka 1,000, ndipo zaka 1,000 zili ngati tsiku limodzi. Ambuye sazengereza kuchita zimene analonjeza, monga ena amaganizira. Iwo akukulezerani mtima, sakufuna kuti aliyense awonongeke, koma akufuna kuti aliyense alape. Koma tsiku la Ambuye lidzafika ngati mbala. Pa tsikuli zinthu zakumwamba zidzachoka ndi phokoso lalikulu. Zinthu zonse zidzawonongedwa ndi moto, ndipo dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo zidzapsa. Popeza kuti zinthu zonse zidzawonongedwa motere, kodi inu muyenera kukhala anthu otani? Muyenera kukhala moyo wachiyero ndi wopembedza Mulungu pamene mukuyembekezera tsiku la Mulungu ndi kufulumiza kufika kwake. Pa tsiku limeneli zinthu zakumwamba zidzawonongedwa ndi moto, ndipo zidzasungunuka ndi kutentha. Koma ife tikudikira kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano, zimene Mulungu analonjeza mmene chilungamo chidzakhalamo. Chomwecho okondedwa, popeza inu mukudikira zimenezi, chitani changu kuti mukhale wopanda chilema, kuti mukhale pa mtendere ndi Iye. Zindikirani kuti kuleza mtima kwa Ambuye kukutandauza chipulumutso, monga momwe mʼbale wathu okondedwa Paulo anakulemberaninso ndi nzeru zimene Mulungu anamupatsa. Iye walemba chimodzimodzi makalata ake onse kuyankhula za zinthu izi. Makalata ake mumakhala zinthu zina zovuta kuzimvetsa, zimene anthu osadziwa ndi osakhazikika amazipotoza monga amachita ndi malemba ena onse, potero akudziwononga okha. Chifukwa chake abale okondedwa, popeza mukudziwa kale zimenezi, chenjerani kuti musatengeke ndi zolakwa za anthu osaweruzika mungagwe ndi kuchoka pamalo otetezedwa. Koma kulani muchisomo ndi mchidziwitso cha Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Kwa Iye kukhale ulemerero tsopano mpaka muyaya. Ameni.